Mauna kea, mauna loa, hua la la i, na kua hiwi o ko hala, hale akala, hale akala. Hoi hoi, kapi ina, a'o wai mea, kapi ina wai mea, i ka pa mai, a ke ke hau anu, a kahi, hoi au, hoi au, a ike maka, au, a ike maka, i na wai lele palu, a ika pale, a o wai pi o, i na wai lele palu, a ika pale, a o wai pi o, wai pi o. Kila kila mauna kea, me kona nani, kona nani nani, Helu e kahi o ke ki e kila kila mauna kea e. Pili mai mauna loa, mauna kamaha o, mauna kamaha o. Ho me noho kawahi ne pele mai kahi ki, kahi ki. Ho me noho kawahi ne pele mai kahi ki, mai kahi ki. Yala na kua hivi oko hala, kua hivi oko hala. Ke he holo a ela mai uka a ke kai. Ke he holo a ela mai uka a ke kai. A ke kai. A ke kai. Ma o aku, ma o aku o, ale nui ha, ale nui, ale nui ha ha. Ale akala o ma ui o, kama ku u one hanau, hanau. Ha ina kapuana, a ilohe, ilohe i. Mahalo i ka nani o nā kua hivi e lima. Mahalo i ka nani o nā kua hivi e lima. Mauna kea kua hivi mauna loa, ualalai e lima o kohala, o hale akala.